DajimSafi.com.
Wekweli konkursi
Soja
Na ya miche kushuri Na unanuki ya geuri Cheke cheke tu
Yeah
Tengisha body body
Nakonepo
Mwa chole chole Punguza ukate pole pole Ipe yote na kule kule Niteleze kama kambale Kinyume nyume unaleta Faya kama unaweka Naona kama babu ananesa Ina mabinuka Nipake mkongoda linikifunge kilemba Na nipige mecha mwaka januari mpaka disemba Sasa kumi ya tetisa baby
Pinipa, pinipa chumbo
Unali mimi na la sifa lady
Pinipa, pinipa chumbo
Unona violitikisa baby
Uyamisha kusuri
Soja
Naunanukia geudi
Jeshi Mama icho kitovu bana Ngozi nyororo na sura chotara Na watoka mapovu sana Watasema mchana na usiku watalala
Manino yange kuwa moto Yesha niunguza Rudini muka jipange Anatoa gongo la mboto Anaweka buza Yani kwa muparange Miuno diju ya dali mtoto fundo kulamba Kani chanua chari chari kaishika na ilamba Ona
Akina lokole Wakisema tu wape madole Ruksa na ina watu chole Risasi tupu bila gobole Yani akina lokole Wakisema tu wape madole Ruksa na ina watu chole Risasi tupu yani bila
Sasa kumi ya tetisa baby
Pinipa
Unali mimi na la sifa lady
We kweli kongudi, yeah Unayamisha kusuri, yeah Na unanuki ya geudi, yeah Icheke, icheke tuwe
Kubala kunale nale Na unani mipata ngekewa Achani jikambe, kambe Makadi ndo waga na nogewa
Kubala kenale nalewa Na hivi nilivyo penelewa Muda ute nilambe, lambe Kifupi nimesha nogewa
Kubala kenalewa, nalewa
Akonde music worldwide